Singanqoba masingaphila ngokubambisana singaphumelela singaphumelela wendle mnyama olalela lalela yazi ningi singanqoba masingaphila ngokubambisana singaphumelela singaphumelela
uthando noxolo izonto zimbini ziphilisa umuntu umona nenzondo izonto zimbini zibulala umuntu Ngixolele mntakwethu ndingumntu andifezekanga Ngamanye amaxesha ndiyaphazama ndingaqondanga Uyindoda ndindoda xa singavani masincokolisane Uyikumkani ndiyinkosi ebekunyanzelekile sinquzulane Silibulela nje ithuba sifumene ixesha sixolelane Kuba isiXhosa sithi apho uchithe kona funeka uphinde ubuye wakhe Tyani thethile, mahla ngcwengile Uthethe kwavokotheke endodeni ngaphakathi Olusuku usikelelwe Mandibulele mighty Hayi suba seqebezela ngobanyela bathakathi Ha andithandi bendithetha Andithandi bendidwaba Kwi-interviews bandibuza ngoflash bakhangela indaba Eish, we came a long way Sisaya kude Eish, jonga ndangambe skip it the back Khala maqhude Inqwelo mayiqhube Sixhosa masinyuke Bravo nojama kwingoma eyi-one ngokusikude Ngokusikude Soze basihlule Bakhe sakubona uphethe i-crown sifika sihlute
Wenze mnyama Yazi ningi singanqoba masingaphila ngokubambisana Singanqoba masingaphila ngokubambisana Singaphumelela Umfwethu uyigazi lami Umfwethu uyigazi lami Umfwethu uyigazi lami Umfwethu uyigazi lami lami